sanzari ngomba koturate amahubi ukuno yavuze
abo nabari bagize itsinda rya muzika rya orchestre impara aho bagiraga bati dusanzari ngombwa ngo turate amavubi ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru natwe hano ku ijwi rya Amerika dusanzari ngombwa ngo duterere akajisho muri ikipe dushungure dushyire ku gipimo turebe ingano y'amahirwe yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu u Rwanda rusigaranye ikipe iherereye mu itsinda rya kane mu matsinda 12 agize amajonjoro ya nyuma yo gushakisha icyo kwerekeza muri Maroc mu mpeshyi y'umwaka utaha ahazabera imikino y'icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya Coupe d'Afrique des Nations Cannes usibye amavubi y'u Rwanda andi makipe ari muri iri tsinda rya kane ni Kagoma z'indashyikirwa za Nigeria intarangwe za Benin n'abafozi ba Mediterane ikipe y'igihugu ya Libya mu cyumweru gishize ikipe y'u Rwanda yongeye kugarura akajisho ubwo yatsindaga Benin ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino wo kwishyura wahuje amakipe yombi kuri Stade Amahoro i Remera iyi ntsinzi abantu benshi ntibari bayiteze kuko nta minsi itanu yari ishize Benin yagiye u Rwanda ibitego bitatu ku busa umwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru akaba umunyamakuru w'imikino kuri radio na televiziyo dis mu Rwanda Kazungu Clever arasanga urugamba rwo kubona itike ya kane rugikomeye ku basore b'amavubi kuko bigisaba imibare y'amahurizo
urakoze kurode munyandinda ikipe y'igihugu amavubi gutsinda Benin byari bikenewe ariko imibare iracyagoye kuko gutsindwa na Benin match ibanza byadushyize mu mibare ikomeye cyane iyo dutsinda Benin mbere cyangwa tukanganya nayo tukaba dufite amanota atandatu byibura byari kurushaho koroha ariko amavubi arasabwa gutsinda Libya akagira amanota umunani yaba byiza Nigeria ikaba yatsinze Benin noneho mwaci yo muri Nigeria u Rwanda ruzaba rusabwa kunganya ariko nabwo ari ukureba uko byagenze hagati ya Libya na Benin ari Benin isabwa gutsinda gutsikagira amanota icyenda kuko twebwe niyo twatsinda Libya tukanganya na Nigeria twagira amanota icyenda icyo gihe bareba guhura kwanyu tunganyije amanota Benin niyo afite amahirwe yo kujya muri kane imibare yacu rero iracyagoye cyane
Kazungu Clever aratubwira kandi niba hari icyizere cy'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ishobora gutungurana igakatisha itike yo kuzerekeza mu gikombe cy'isi kizakinirwa mu mwaka wa 2026
aya byabigoye cyane kuko igikombe cy'isi niyo bashyiraho amatsinda hari ibihugu babihabwa amahirwe tujya mu itsinda rero twanabangwa niba atari Nigeria na Afurika y'Epfo nubwo u Rwanda rufite amanota arindwi ruyoboye itsinda ariko na Afurika y'Epfo ifite arindwi niba unganya amanota na Afurika y'Epfo ntabwo navuga ko byoroshye kuko u Rwanda rufite amahirwe kujya mu gikombe cy'isi binabayeho byaba bitunguranye nk'ibyo Angola yakoze 2006 tujya mu gikombe cy'isi mu Budage na Togo ni ibihugu bibiri abantu batahaga amahirwe kugira ngo Nigeria isigare byaba ari ibintu bitunguranye ariko niba utashobora kujya muri kane ukavuga ngo uratekereza igikombe cy'isi byaba bitangaje kuko izo mbaraga yakaba ari ibintu bidufasha kujya mu gikombe cya Afurika dukarushaho gutworohera
mu gihe hari abagishidikanya ku bushobozi bw'umutoza w'amavubi Frank Spittler uyu mugabo w'umudage icyo yifuza ku banyarwanda ngo ni ukumuha icyizere bagashyigikira ikipe yabo hanyuma ibirebana n'itike ya kane bakabitegereza ngo kuko ibizaba ejo cyangwa ejo bundi biba bizwi n'imana yonyine
ubuzima buri imbere butera amatsiko uko bizaba kose tuzabufatanya
ku rutonde rw'agateganyo rwo mu itsinda rya kane mu rugendo rwo gushakisha icyo gikombe cya Afurika cy'ibihugu ikipe ya mbere ni Nigeria ifite amanota 7/9 Benin ya kabiri n'amanota 6/12 u Rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 5 ku mwanya wa kane ari nawo wa nyuma turahasanga ikipe y'igihugu ya Libya ifite inota 1 imikino ibiri isigaye kugira ngo aya majonjoro arangire iteganyijwe mu kwezi gutaha kwa 11 ku itariki ya 10 y'uko kwezi u Rwanda ruzahura na Libya kuri Stade Amahoro i Remera naho ku mukino wa nyuma na nyuma u Rwanda rukazasura Nigeria ku itariki ya 10 Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali.